Hey ndoda man. Ngikafele ha. Ngiyazela man, ngilambile. Vula mlomo ha, don't talk when you eat na. Vula mlomo, vula mlomo.
Bifcha.
Huku na huku.
MJ Records.
Huku na huku.
Spendi ushamba mimi, spendi ushamba. Kaviwanja na baby, staki wa shamba, staki wa shamba. Spendi ushamba mimi, spendi ushamba, spendi ushamba. Hapo navokula pamba na baby, waga wana tushanga. Ile lohi, baton, tulia nunua ga mtonda. Baby ya uonyo, wane navokupeneza uonyo. Na ile Gucci, ili yondali, itoe kwenye enga ufomi. Leo all eyes on me, na nilivola moto uonyo. Oh yeah. Leo zinaliwa kuku 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 kuku. Hadi bada oni we. Leo tunakula kuku 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 kuku. Hadi bada oni we. Leo zinaliwa kuku 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 kuku. Hadi bada oni we. Leo tunakula kuku 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 kuku. Hadi bada oni we.
Tunakula kuku kase kuku.
Hadi bada oni we.
Tunakula kuku kase kuku.
Hadi bada oni we.
Tunakula kuku kase kuku.
Hadi bada oni wevu.
Tunakula kuku kase kuku.
Hadi bada oni wevu.
Si tunakula nyama hila hatu nyamazi. Tojoje sisi kama watu wa kazi. Tukiwa kiwanja juu ofisi kwa wazi. Mambo mengine ni ibada ya kazi. Si tunapenda bebe zine nyashi. Nyashi, sa nyingine tunanyosha toto zizo pigwa pasi. Sinejue sana kajifanyo nani mudu bila wasi. Niache nitembe nina hathi. Matunda niluvuna nina nasi. Tumana sina wasi, mina kula kuku. Na sina duku duku. Nachofanya marufuku, talala mahabusu. Baby yote nkikunyeza na ndibusu. Mwambie demu wako aache kujishuku. Baada ya mbupu, paturudii wanawake wanuliwa kama kuku. Marinate, marinate, marinate. Marinate, marinate vyuku. Marinate vyuku. Marinate vyuku. Marinate vyuku.
Tunakula kuku kase kuku. Hadi bada oni wevu.
Tunakula kuku kase kuku.
Hadi bada oni wevu.
Tunakula kuku kase kuku.
Hadi bada oni wevu.
Tunakula kuku kase kuku.
Hadi bada oni wevu. Leo zinaliwa kuku 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 kuku.
Kase kuku.
Leo tunakula kuku 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 kuku.
Kase kuku.
Leo zinaliwa kuku 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 kuku.
Kase kuku.
Leo tunakula kuku 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 kuku.
Kase kuku.
Spendi ushamba mimi, spendi ushamba, spendi ushamba. Napotoka viwanja na baby, staki wa shamba, staki wa shamba. Spendi ushamba mimi, spendi ushamba, spendi ushamba. Hapo navokula pamba na baby, waga wana tushanga, wana tushanga. Ile lohi, vantona, tulia nunua ga mtonda. Baby ya uonyo, menge navokupeneza uonyo. Na ile Gucci, ili yondali. Itoe kwenye enga ufomi. Leo all eyes on me. Oh yeah. Leo zinaliwa kuku 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 kuku. Hadi bada oni we. Leo tunakula kuku 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 kuku. Hadi bada oni we. Leo zinaliwa kuku 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 kuku. Hadi bada oni we. Leo tunakula kuku 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 kuku. Hadi bada oni we.